kulankan iyo waliba lan ku hadalaya sidii lan xaqiijin lahaa walaal ku dhaqan galeriyad Ingiriisiga uu kiila dhaxdhigay beelaha dagaalmeen degmada Walaween aan asay iska haysteen dhul daaqsimeed meelasee kiyaala kulankii waliba goobro ku hay wasiirka amniga Koonfur Galbeed odayaalka dhaqanka degmada iyo gudigii ka shaqeeyay hirgelintii xabad roojinta iyo heshiiskii hordhaca haylamada beelood iyo iska fahmeen kaasay oo ah intii xabada la roojiya wali suudin ka saabsan reed lahan iska nagada wasiirka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Abdulqaadir Maxamed iyo odayaalka dhaqanka kuma hanagay dadaaladii iyo sameeyeen oo soona sheegay intii ka dawladda Koonfur Galbeed ahaan iyo karacsina go'aanadii hore iyo deerena
si allaala sidii go'aanka isin han deertana dawladdan in fuliyaad wal oo hata geeki isin siin kuwiigna majaro wal dawladdu kuwiigna majaro yaani markana saas laha walaalka isin masiin ku badan dadkii shalay iyo oo isdilaayeen isin dhax galeen shal reebteen oo isin heliis meelasee ka deertan oo ramalaan ata odayaashi xaaladda la kasugnaayo uu ogna la dhax galay lanki walaal adduu ha ku nagada ilaahay idin sheekaas wali nagaday ha adee lango ixtiraam fara badan dad aniga muujina nagada una laakiin maamulkan oo dawladda Koonfur Galbeed aan ka hoosay maamulka degmada aan ka weynay ilaa xukuumadii wali ayidsanaa shaqada isin ha qabtay wali raala ka anaasi isin aan dan qateen oo shaqadaas isin in ka kateen han qabtay iyo raala ka anaa wali mah nagaane saasoo kale odayaasha dhaqanka lamada reerood wali rajeynay markii lanki wal ha ku nagadeen insha Allah maamulka sagare yaan arag doon laakiin heshiiskii isin soo bideen wali rajeynay in la ka dhaqmo lamadii oday dhaqmeed oo heshiiskas qaadatay oo lamada reerowtaa in sidii aan ka dhaqmaan rajeyn onoona fulintiyena noofada markaa
aanu kumidii odayaalka dhaqanka lamada beelad ee horey dirirtan dhaxmarti isla markaana hadii oo deereen heshiisi hor dhacay iyo wali bayo sheegana in iyo diyaaran inay hirgelinta dhini kasta wali markaasi la ka heliye
magaaladan shaqaaq yar ku dhidi dadaki dhimade dadaki dhaawacmi hanto ki burburti khair allah siyo dad oo deegaanka degan oo odayaal iyo wax garad ah oo lumale iyo kaalan mugle ku qaadadeen dhigii abadii dhaadiye ki roore dhigii dadki walaalyo oo gacanto in iska fayaa in iska faylanayni in is dilan in iska roonayni dhaa roore shal reeben abad joojin suubiyan markii oo gogolli uradki barbaara la fadheed lasiiski waaqafi gogolli oo digila la seedi labadii beelood iyo gudigii oo inta janib ku koobanay mail ku heshiyay oo meel idaadan lungu hadalay oo warqad la kisayay oo li ka heshiyay in wixii dhimidi lamada janib walba alnis rana oo la afiyo wixii dhaawac nagada la afiyo wixii hantu burburti la afiyo habad joojin la suubiyo
alxamdulillaah ilaahay ka samaxad leh dadka kaasna maalinta taas meel aan iski wada sheeneen dhowr gool la fidiyeen tan inki weyn inki muhiimsan oo inki dambooyti gool aw digilaahayti mail iski fahmay sano codsadeen odayaalka oo islaah weyn iyo nabadeynta iski jiraam oo digil walaalayogaan heer irdha iyo la ku codsaday wal alwaliisoon ku dhimid ama soon ku dhaawacmi in alla dartiis in afiidan oo isla wada dhanya oo qofna kuma qanaayna qofka oo sabarka qaadada oo us oo laftiis iyo akhyaartiis iyo hadii wal halay in dacwoodaa ama hadii us wal ku halay in doodaa iyo majliskaas fadhiye isla wada qaadana heshiiskaas banaanka soo baha korni soo banna marka kaasba mining hal ee la dhigi heshiiskan alla dartiis in leen qaadada oo iska rihi alxamdulillaah kaas heshiiskaas qof aad gaaga la dir iyo qof dhaawacmaba alla dartiisii aan isafiina
dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waliba iyo dadaalanka jirtay sidii iyo han af jar lahaytee degmooyin ku tirsana Koonfur Galbeed oo ka dheena dagaal beeleed oo sababay qasaare naska jar dhimashii dhaawac iyo dad badan oo minateed iyo ku buuq taaleena